Yo, shout out to YRN. We're killing it. Nangangana mina saka wera, nangangana mina saka pesa, nangangana mina saka hela, 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 hela. Nangangana mina saka wera, nangangana mina saka pesa, nangangana mina saka hela, 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 hela. Nangangana mina saka wera, nangangana mina saka pesa, nangangana mina saka hela, 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 hela.
Weni lawyer, daktari ama todhi, si tulipiga tukawacha na machozi. Niko mboka kuipiga adi joni, mokora lini won nisikule na yombogi. Jia cash nili change adi homies, sayuki ni twist ni the biz ama chobis. Kama pasta na uzanga powers, for now kini handa, kuja na yo backup. Walisema niko incompetent, kama kasim na saa kama dividends. Wakidai sita make, I'm already failed. I'm doing for my gang, siko far, niko hustling.
Yo, dear mama baby boy, I'm a grow up. Even though uli die bila do Niko wera sai mina saka do do. Sina time ya malavi davi. Gold diggers kila kona wame seti kadi. Niko ndoto kila dream manze iko valid. Nicho reverse then collabo na Kali. Ndoto fiti na si kiki. Na niko fiti ni mwenye kiti. Lweta ila agombo mako pesa. Aja Kisumu agombo mako pesa. Nikule nyama na kasupu ya pweza. Wanaweka trust kwa hela. Hela. Wanaweka trust kwa hela. Yeah. Shout out to Kafu.